Ugculisekile ngenani lokhokhela i-medical aid yakho. Joina uSamumed Medical Aid uthole cover yokunakekelwa kwengqondo, i-gout, umdlavuza, isifo senhliziyo nezinye izifo ezingalapheki ngenani elingeke limaze i-budget yakho. Joina uSamumed uhlale ngaphakathi kwe-budget. SMSa igama lakho nenombolo ku 47892. Thina sizokushayela u 50 cent SMS elilodwa. Kunemigomo nembandela. Noma vakashela ku website yethu ku www.samumed.org. Samumed, real heritage, real people, real healthcare.